galkaaya galkaada hadda waxa waqti dheer ay maala ka laab bulood baan jooga ha
maxaa ka soo
doontay annin askari aan ahaa oo kasmaayna lagu soo tababaray oo military ah inkaas aan ahaa markii kadib hadana operation waxa noo soo baa inaa galkaan noo wado shabaab la dagaalo ha operation kayna saasa ninana soo dhay dad oo mid anta joogo adi yaan soo dhay mid oo talyaa oo aha adoo aadan Soomaali dhig jiray ninka inta jooga saas soo dhay dhigira la dhon ninkaas markii ma ninkaas aan soo dhaweey saasa ha aan ciidamada Jubaland aan ha galkay la keenay
ciidamada la keenay Jubaland laga soo qaaday military
ha dadka adi saddex diyaar oo kala naa kalkeen laakiin dadku ugu soo horeeyay aheen laba biyaaj kala dad la keenay tiradoodi hadda aad sheego at 700 isku gaarna 700 isku gaarna wixii hore wixii dambe la keenay 700 baanahay oo kasmaan laga keenay ha hadda xaaladeed oo keydo hadda sub leeyoon dhaqmin waa li soo dhaweey gacan furan lagu soo dhaweey hadda xaaladeed oo keyway markii
lagu qabanay inta ku
sugnaa markii lagu qabanay aad dhinaca sax ku sugnaa meesha aad meesha dagaalka balliga aan buldeena la jiray dadkaas la jiray aan shaala la dagaalannaan dhahay dagaal saasan ku soo galay information kaynu saasa ina information kan fulino hadan laawana la siir shamaar kinade laba dowladooda arkay galmudug iyo buldeen oo laa qolis dagaalsan taliya kan haga naga soo kahay ninka hadan la jir inta adu aa sawal la ninka kalaan oo hal dhaha magay suusiin ninkan adu aa samaal dhaha ninkaasna wuxuu yahay adey rabilo sanad aan kaaso meesha la nin Ethiopia ay dhalada oo meesha la dhaha ha ah eheladu iska warqam laakiin iska ma warqabo in aan operation kan ku jiray nin oo iska soo shaqeysanaa la imaleena ila daba igama warqabaan hada intii li fasaxo shib iska noqdo ama intii ya garab si labadaas waa